vya kikweli kweli. Vinyuso vyao visio na haya, wivu wa zonge wenye kejeli. Waficha nyeti kwa vijibwaya, bendera ya pata upepo. Nilichotaka kisha timia, tunasubiri kuiona pepo. Kwa vile jaka tutunukia, ex nenda salama. Wasalimie habi mada wabobo wenye blichi. Mwenza kona mpanyama, haichomi ya na ileta kama ikiwa mbichi. Mbasa kisheka mbole mbole, mbole mbole. Akinuna kicheka mbole mbole, mbole mbole. Akitomasa kisheka mbole mbole, mbole mbole. Akinuna kicheka mbole mbole, mbole mbole.
Acha niwe kinganganizi kwako, nigande kama ruba, mbona kwangu poa poa. Biwa kisi wawezi mana watani padoruba. Shaiti pinda mgongo na chini kuinama. Banya kizama kwa tundu, mloweshe na maji ya kitoka melowana. Umenishinda ujuzi we kweli gwiji, umenifunga kiuno bila mkwiji. Unanipa vinono ndizi na soseji, unanifuta chozi, unanifariji.
Ex nenda salama, wasalimie habi mada wabobo wenye blichi. Mwenza kona mpanyama, haichomi ya na ileta kama ikiwa mbichi.
In case you don't know, he strikes like Maradona, like Maradona, like Maradona.
Ex nenda salama, wasalimie habi mada wabobo wenye bichi. Mweza kona mpanyama, haichomi ya na ileta kama ikiwa bichi.
Akitomasa kisheka mbole mbole, mbole mbole. Akinuna kicheka mbole mbole, mbole mbole. Akitomasa kisheka mbole mbole,
over the game.